Ali parova filika lava ya chuka yafuka na matongo tukave tupore tukavene tupoa
ngochimanyi buli chimu wetisuka chitamavo jimirire nyovo yakala kukuta masire wakweto ndaneye mukano ndiwavuma atekwemvumiesi kusuvira kufukuma yeze ichichatakwata chokolo nsomesa ake kana vaize nsovisa mwengolola evitavo mbyakala wano yova ntandikirewa yivanange gwe musajja mukulu atayagala kunaava choka wesivamu vano vaunyirira bakukoye nabakona ebigoyo yozeko naye wabula kisuse gundi terela ex nako wabye weisaisa wano tebikola wantamanywera manya siri kudira kusavako malelo todanga ndayira buli chidamu bugere tebutuula too much of anything is always bad wachikola kusava kendeza too much of anything is always bad wachikola wesulise kusava derera too much of anything is always bad wachikola kusava kendeza kutikitokora like sinoteka yebitagasa ngatosose kulowoza bajikozesa nkusava koma todamubitekayo kubabwenyiza ndeta chiboko kukusabula gwe mukulembeze w'ekitundu gwe bawangula ate nolemera bubuyinza okulembera bonna sirowooza nti basirowe batukira okugamba vayo nga bikulemye olemeddwa bawo ekyo kye basuubira wolemerako tewakwana kumpita mwe abavubuka batayagala kukola mukera ku sipiti kunoonya bo be muzisaba muwezako enkola bye sikyafudde kyogamba sibayita wano bali badde bakuziika mukole muve mu malala enkya wano temukeera era sibalaba mwe mukole muve mu malala encha wano temukera era sibalaba too much of anything is always bad wachikola wesulise kusaba terela too much of anything is always bad wachikola kusaba kendeza too much of anything is always bad wachikola wesulise kusaba terela too much of anything is always bad wachikola kusaba kendeza bomuzadda kuzo mwana nga kabaka mutagambwako wesulise terela okenda kufecho mweleke ensemu nyegela bambya bone bone omutegekedde tomutegese era bolivaawo byokoza ja kutunda kuba tamanyi webeyisa mu bantu nebyolina okubifuna tamanyi bugubimuyise ntumira ku musajja nga wakera nowasera bwetonoozaala ogwa naduli wawulira olwamala obuvunanyizibwa n'osuulera bwetonodduka bana mukyala yalabirira olwembwa gisinga ki okola bwa muwendo era bwebale wano mu kibiina kasimbi ndaba katambula nnyo mbwera ke kamala ebisinga gwe manya bwoli enguzo bera togaseeko wabula ofubye kwongera suula ggwanga anything is always bad wachikola wesulise kusaba terela too much of anything is always bad wachikola kusaba kendeza too much of anything is always bad wachikola wesulise kusaba terela too much of anything is always bad wachikola kusaba kendeza laba bitusudde mu bisooto fena tukubye tokatuwunya bavu bokka laba bitusudde mu bisooto fena tukubye tokatuwunya na bavu ezo zemwame
I might turn the lights off in a rest of production.